na ndụ m. Egwu a ka m na-agbụrụ ya, maka o nweghị ihe karị Jizọs mere ụmụ ya n'elu ụwa nke anyị. Ọ na-enye udo, ọ na-enye anyị ndụ. Otito dịrị gị Jizọs onye nwe anyị.
Since I get Jizọs,
ihe adịworo mụ na mma o.
Ihe adịworo mụ na mma o. Ihe adịworo mụ na mma. Umuelu ụwa, eligwa ga m ewere oje.
Ihe adịworo mụ na mma o. Ihe adịworo mụ na mma o.
Ihe adịworo mụ na mma o. Umuelu ụwa, eligwa ga m ewere oje. Since I get Jesus,
ihe adịworo mụ na mma o.
Ebe nwere Chukwu dị mma.
Ihe adịworo mụ na mma o.
Ịma na enwere Chukwu dị mma.
Ihe adịworo mụ na mma o.
Umuelu ụwa, eligwa ga m ewere oje. Since I get Jesus.
Ọlụ ebube Chukwu na rụrụ n'elu ụwa, aga m akọrọ onye ihe Chukwu mere mụwe. Chi gwọrọ m ọrịa, wee bulie si n'elu n'elu ụwa. Eze m,
nara ekele, nara ekele, Chukwu ekeriwo otuto.
Onye na-eme mma, ana m ekele gị. Ana m enye gị ekele Chukwu maka ihe mere m.
N'elu ụwa m, Jizọs onye ọma.
Ọnọkwara m ụzọ siri ike. Chukwu na-enye m, ị ma na Chukwu na-enye gị. Ihe ọ na-emere m, ọ na-eju mụ n'anya. Onye na-eme mma Chukwu na-arụ ekele m. Riwo tito m maka ngọzi I nyere m. Sitere bosi nne m mụrụ m, ngọzi m bido n'afọ ndụ. Ọ na-ele m anya, ebe ọbụla m na-eje. Ọ na-edu mụ n'elu ụwa, Chukwu na-agwara m ọrịa. Ọ na-emere m ihe mmadụ na-apụghị emere m.
Mgbe ihe na-esi ike, were obi gị nye Chukwu.
Were obi gị nye Chukwu, Chukwu na-azụ ekpere. Onye na-azụ ahịa,
were obi gị nye Chukwu.
Chukwu ga-eme ya,
ọ ga-eme ya. Ị na-arụ ọrụ oyibo, were obi gị nye Chukwu.
Ọ ga-eme ya,
ọ ga-eme ya.
Na-ekele Chukwu, onye obiọma, he has done so much for me. Enweghị m ike nke njije nọ. Chukwu na-eme ma, ọ gị na-eme ya. Inyere m ndụ, nye m aṅụrị. Chi na-eme mma, gị ka m na-eso. Mgbe m nọ ehi ụra, Chukwu gị na-eche m.
Ụtụtụ na abalị, ị na-aza m oge.
Onye na-emere m ma Jizọs onye ọma m.
Nara ekele. You give me joy, you give me peace in my life. No one like you. I dey love you.
I have seen the goodness of the Lord in my life every day. Reward it or reward ekele m Chukwu ọma. Onye na-eme mma. Nara ekele. Ọ dịrị gị n'ụwa, ọ bụ ọrịa Chukwu. Emmanuel,
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanu